Pow, 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 pow. Yeah.
Randu.
Yeah.
Squeezing kiwa na njaa, kiwa na nenge. Ugali flani, mboga mboga, mix and dondo na shushia juisi ya tende. Squeezy spendy burger, spendy pizza. Shacha kula chipsi mpaka wana wakiuliza na wambia buwana. Wey, wey, ananchanganya mama. Wey, wey, ananchanganya mama. Muuza. Wey, ananchanganya mama. Wey, wey, ananchanganya mama.
Kukwana 2K, mtani kwangu buffet. All my niggas with me, jichanganya uje ukipute. Afu soma fundi sele mala, fikiwaka vipigwi nyundo. Kiona zaga flani, ilmejajua sahani, ujue ni mtungo yani. Ukija mtani ondoki tena, mamba explani kukuthwema. Ukifujisha na kutema yani. Napeni, napeni dili masela. Makao boy mita flani, anashindiaga mapelani. Huku, sata mbezi, sata goba. Sema kama ngoma blue, saba mboga na kabla ujanawa piga tatoba baba. Kuna chizwa kisha shibaga na piga roba.
Mama muza ni penguna mboga nyingi. Usuekeza suna rosti flani la misumari. Mixa majani sio ya chuga. Leo kuna popo mtani chunga. Weka mchicha mlenda mchunga out and belly. Leo selewi hali tete tumbo empty. Let a donor I'm a sambit. Miacho mambo ya chipsi zege. Kisa tetesis na jaza ndembe. No mana squeezing kiwa na nenge. Utani kuta kwa mama muza nshenge mkenge. Na wanangwa fresh genge apo kati kisinia ftonge bigi kama shesh.
Wey, wey, ananchanganya mama. Wey, wey, ananchanganya mama. Muuza. Wey, wey, ananchanganya mama. Wey, wey, ananchanganya mama.
Mbona nifanya na paga na vugaga. Sakula na daka kani. Kifika saki chochote nataka tumsosi. Mbona kwetu nende kama bosi. Mama muza umetukuza. Kapapi malaga kila siku unguza. Sazi pige dasu kwa tawata kiuguza. Bogo wa manguna waka kimlima. Tanya mongi nipunja. Sazi kuchunguza. Kikubwa nimeuwa nengelangu la msuba. Shaka giza kina chakula kapumba.
Unani chakanya paka sijui which is which. Wanangu anashima kukosha madishi. Na msosu unanoga katuko kashish. Pembeni ni nzizu kuna parachichi. Atulingani babu unashinda chips. Mina wanangu dele linguna. Fukoni na karanga mpichi. Afu masala na fridge yangano tuisha kunawa. Mboga kibao kabustani ya hawa. Ukoko na lindwa kama madawa. Staki mashawa. Huku ni pasi ndefu dafu afui. Watoto kishua olewi basi watajua ojui.
Ooh spicy. Menu enda ni na pricey. Shady a body looking like cake. Domana na kuja na icing. She a 10 over 10 and she think I'm the one. Baby exactly. Wali na kuku na kuja na busu. Ooh shit is enticing. Afu sio pesa mingi mchawi ni buku. Na ukija mapema na kunyo na supu. Sema pilipili utasema upupi. Na washa kichwani mpaka kwenye. Nani kila na kula tena utasema ni dozi. Jani ya fundi la bonge la tozi.
Squeezing kiwa na njaa, kiwa na nenge. Ugali flani, mboga mboga, mix and dondo na shushia juisi ya tende. Squeezy spendy burger, spendy pizza. Shacha kula chipsi mpaka wana wakiuliza na wambia buwana. Wey, wey, ananchanganya mama. Wey, wey, ananchanganya mama. Muuza. Wey, ananchanganya mama. Wey, wey, ananchanganya mama.